aynu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay sheegay inuu ka tagi doono aqalka cad haddii Joe Biden helo codadka ergada lagu soo xulayo madaxweynaha. Hadalka Donald Trump ayaa noqonaya kii ugu dhowaa ee uu ku qiranayo in doorashadii Noofambar lagaga adkaaday, inkasta oo weli ku celcelinayo sheegashaan caddayn loo hayn oo uu ku sheegayo in doorashadii laystaba mariyey. Warbixintan waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
isagoo warfidiyeenada la hadlayay maalinta fasaxa ee Thanksgiving-ka loo yaqaan, ayaa Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga uu sheegay haddii Biden oo dimuqraadi ah oo lagu wado in la dhaariyo January 20-keeda, loo ansixiyay inuu doorashada ugu guuleystay codadka Electoral College-ka uu ka bixi doono aqalka cad.
It's going to be a very hard thing to concede because we know there was massive fraud.
Hubal waan samayn doonaa, waanad ogtihiin taas. Hase yeeshee, Trump waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu ku aqbalo xaaladda hadda jirta, iyadoo uu ka muquurtay inuu sheego inuu ka qaybgeli doono caleemasaarka Biden.
Just say, certainly I will, and you know that.
Waxay noqon doontaa wax aad u adag si loo aqbalo, sababtoo ah waxay ahayd khiyaamo weyn. Trump waxa uu ku adkaystay khaladaad codaynta oo baahsan xil uu sii waday inaanu soo bandhigin wax caddayn oo la taaban karo. Biden ayaa doorashada ku guuleystay 306 ah codadka Electoral College-ka loo yaqaan, taasoo ka badan 270-kii laga rabay, iyadoo Trumpna uu helay 230. Waxaanay xubnaha Electoral-ku ay kulmi doonaan bisha December 14-keeda si ay rasmi uga dhigaan natiijada. Biden ayaa sida oo kale Trump ku hogaaminaya in ka badan 6 milyan marka la eego wadarta guud ee codadka la dhiibtay. Trump ayaa ilaa iyo hadda diiday inuu si buuxda u garwaaqsado in laga adkaaday, inkastoo toddobaadkii hore cadaadis kaga yimid qoorweynta xisbigiisa Jamhuuriga uu ku aqbalay kala guurka Biden hannaankeedu inuu si rasmiya u socdo. Waxaa quustaagan dadaalada Trump iyo kaaliyaashiisa si ay wax uga beddelaan natiijada gobollada muhiimka, hadday noqoto dacwado amaba cadaadis ay saaraan sharci dejiyaasha gobolka, ma aanay guulaysan. Waxaana ka soo dhammaanaya wadiiqooyinka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.